cause I think of you. Bado nazita wala hisia zangu, giza litandapo mi hoi. Naugua insomnia, silali katu. Sitajifanya kwamba sijaathirika, umuzo kuachana kweli umeniteza. Najifanya jasiri la moyo na wewe seka. Siamini kwamba mapenzi nateketeza. Sikukusudia yale niyayasema, wala sikumaanisha. Kusema kweli bado nakupenda.
Do for you baby, Omali chan wana kupenda daily. Love all day, tena twaenda na pacha. Domana selewi ulienda wapi, aya maisha bila we mtihani. Love oh I'll find you my love. Yeah, bikonya kolo kolo, kote mucho yo chunya dongo dongo. Aku yo kariti etie ago, reti bire sanya mwalo. Ngolo, ngolo, andiko begi molo, molo. Lebergi yo chikiti yo nyakalolo. Amanyi pilo kinyi nyakamidhi ambo yeah. Ina wifu wifu unavoni changanya. Medu medula, mtu mzima na shanga. Umenishika mateka my love.
Bado nakupenda.